one and lonely shift from my nika you tano tani mara me kuara easy serikali ni sobiro ndio boss kama sinema jiuliza takushaje miaka yango mitano serikali tapandaye watu wengi wajiuliza takukua rais zala na nataongoza hayulikani kata jeje ke mara ife yo nana zini mkuu kila mtu teorike tatamani ili bunge napata kushika usukani msiulize kuhusu wizara madini hiyo ni ya feruzi ni mpate na ndotoni mwizara mpya burudani hiyo mpake hivi sasa najiuliza ni mbenani ni ya bluli eke duli sesi au alitakuni eke mchizmosi dojo na domo mazingira Mr. Two, I do wanna be shot up with all my banana to go for Mr. Blue on the way by them thoughts on the wall feed the cue
Ninjago and I nipe uongozi anawali kisani Atwenjago kwa jami Aweki marabora wa wasani Ninjago and I nipe uongozi anawali kisani Atwenjago kwa jami Aweki marabora wa wasani
Shagintewe mi maria sinia kari
Yeah, kufani makina JD Kuhusu mamba njani TID na raisini Transition zala pombe hapo ntamweka suma G Loki KST wizara itakuwa na nimu Asiliana na uchukuzi tamfaya Mac to B Sipizu mali mesbi nafikiria Zani kiwa raisi eti hii ntawania Yuda na mwea kama mnalia Katiba na sheria Hasi zala mecheza inaziri kuburunda Koroni ntampatia kila mechi tutashinda Kuna zala nyingine na vila kama mtaji Say your feather and make an end of life Yeah, no sequel to me, so that's the biggest scene It's in sifo, mteua, basi, yata kunyo sumu Wizara ulinzi, nime mteua, dudubaya Mawakota, matapeli, mtekene, miwaya Dhulumu, wasania, kutembeze, kichapo Kio, yehuli sana, kule, kisamchako
Nishabuwe nani, nipe uongozi, yata wale kisani Atwe mchango kwa jami, awe kibara bora wa wasani Nishabuwe nani, nipe uongozi, yata wale kisani
Jumane chance peta banana sijao mwaga Sheikari bila njini nadhani haipanoga Semene kezima awata nipakura Sababu bila njini serikari haibibora Swaipa mushoke nikirimu na chakula Wana wake na atoto ndampatia lady star Uzala kaza na nifo na jaymona Uzala ya ujanzi bila shaka Mr. Paul Uzala nyingine unaweza azusha malaona Mbana na kijiji ya kikisa unyachanga Tawala za mikuwa serikari za mitaga Wacha jamani fanya kazi kama timu Meka mechano tusukunge gurulungu Kuna zala muimu eke Sema elimu kei bazi so thang Hapo ndukni pene zangu Amosi ya chagua so kama ni masawa Atawe ya fanya zero shidani na mudarao Mwaka una nafasi subiri nyaka mitano Walo selepe upinzani tunataka ushirikiano
Ninja buwe nani Nipe uongozi anda wale kisani Atenchango kwa jami Kinara bora wa wasani Nijabuwe nani Nipe uongozi yata wale kisani Atenchango kwa jami Awe kinara bora wa wasani
Underground in Skonde Mneza mkaa jumbe Mneza mkaa tamadiwani Kyo viko kibao Sio Kizazi chetu sasa Kizazi chetu sasa Sio Sumajini fatu ofisini visasa Mbani nipigie simu nikwambie kazi yako kufanya Mziki ni yo